More records. Tunangalia lani kamzu kat na sign me. Nje na ndani baby. Na matizi net mea. Mikanda mizu nendelea. Club you confine a band. Club you confine a band. Club you confine a band. Okay. Bang, shorty, bang na my neck, man, bang. Me kanda mizu nendelea, yeah. New flavor in the air, start remix. Bang. Y'all in my way, liko fix. What big year was study to the mix. Halo, excuse me, miss. Lalo, boy, acha woga. Ama nako tunako soja ma. Commander to dance, tunabugi, wait a late. Attack around in a kwende na rudy, soul good. Chua gambe, weka gambe. Tua chenu watoto wa kuni tutambe, full shangwe. Washushie gambe, paka tambaye DJ. Tuporomoshe mawe, haitaki ukawe. Chachawe, spagawe, maona wana. Tunangalia lani kamzu katuna saini. Nje na ndani baby. Na matizi net mea. Mikanda mizu nendelea. Club you confine a band. Club you confine a band. Club you confine a band. Okay.
Tunabang down the club, badu tunabeba ba, badu tunabana dawa, misho misho kama kawa. Tunawinda lelala, tumpe masaji kama kawa. Check tunapopiga remix ile over sawa. I said bang, that said bang, rock said bang, na in city tunabang. All over the world kama slang, sema bang, 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 bang. Tunabang down the guitar, tunabang kila mahali. Hiyo iku wazi, hii game tumaimari. Wengo na tupenda, wachache mtupendi. Bado tutawatesa na bado tutaspendi. Start off uti, moja kama bendi.
Start off uti, na zote zinabang, yeah.
I see the bang, that see the bang. Na hii tukampala na kutuna kutuna bang bang.
Tunangalia lani kamzu katuna sign it. Nje na ndani baby. Na matizi net mea. Mikanda mizu nendelea. Club you confine a band. Club you confine a band. Club you confine a band. Okay.
Niko hachi, mziki ya uchachi. Tuna bang kwa kikishe na fanyika revolution. Slanga za manako ndo zina bang ewani. Jilas nazo zimezidi mtaani. Watakitona tuna bang. Wanatamana tupe mada tukakae gerezani. Lakini bado tuna bang. Mjini vijijini kweli utandelea kwa wazi. Tuna bang kama kazi. Mibu na koji na koda hasna na easy. Tuna bang pande zote ushuani pako swazi. End to end, ndo wakubwa wa kazi.
End to end, ami ndo wakubwa wa kazi. Oi, Q, it's the remix. More records. Q.
Tunangalia lani kamzu katuna sign it. Nje na ndani baby. Na matizi net mea. Mikanda mizu nendelea.
Club you confine a band. Club you confine a band. Club you confine a band. Okay.
Bang, bang, bang.
Mikanda mizu nendelea. Club you confine a band. Mikanda mizu nendelea. Club you confine a band. Mikanda mizu nendelea. Club you confine a band. Mikanda mizu nendelea.